Salina ayambanze Nenda wansi nalimpede Wanjagala wayambanze Nanga samanya Wanjagala wanyimusa
Nungoro nakurwange Olupade Olupade obulamu bwange Obuzawude Obuzawude
Zaliko yagadde Zaliko yagadde
Siwulirangako bwe nti Ngabwe mpuliranze nti Ensi yalinga yanchawa Nabe mikwano banchawa Nanga samanya Wanjagala wanyimusa
Your love is excess Act like a Nexus Too much of success
Wanzawula wanyimusa
Nungoro nakurwange Olupade Olupade obulamu bwange Obuzawude Obuzawude
Zaliko yagadde Zaliko yagadde
Munange yanzi jeyo Jenabade ngude Taba kubachi tanga fayo Zenabade mfude Watching me always I feel the joy inside me When the wali I bet I won't believe when better than the emergency
Nakurwange Olupade Olupade Obulamu bwange Obuzawude Obuzawude
Zaliko yagadde Zaliko
Olupade, olupade, obulamu bwange, obuzawude, obuzawude.